Ekyebibuuzo mu iwanga ekya Uganda National Examinations Board UNEB bakakaisa ng'ebyava mu siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2025 bwe bali kubirangirira mu butongole olunaku olwaidde olwokutaano ku 13 ogwokusatu emikolo bali kugikola ku saawa 5 edd'okunkyo anti omukolo bali gyagemera ale maka ag'obwa pulezidenti Nakasero era nga minisita ow'ebyendegeresa n'ebyemizaano Janet Kataha Museveni n'anaagikulemberera okusinziira ku b'ekitongole ekya UNEB abasomi 16642 n'abatyamiramu ebibuuzo kyabanga kyalaga nti omuwendo gweyongeraku ebitundu 14.16 ku buli 10 okuva ku bala abeewandiisa omwaka ogwa 2024 kino bakubanga bakiragira mu irala nti abasomi beeyongeiremu okubanga balikola ebya HSC mu by'ebyendegeresa mu iwanga oidi abasomi wona 1,300,000 n'abaali abaisuka era nga bano balagamu ebitundu 5.6 ku buli 10 ebya abasomi bonna omusanvu wakasanvu olusanvu ensanvu n'ababiri baba baguna akiraga ebitundu 40 na ebitundu ebyo ku buli 10.